Johnson N. Eno esala y'omulangira wa Muyana ng'awerekeddwa akabalangira n'abambejja okuva mu lubiri. Ondabiranga ddala jjajjange, nze musajja wa Ssuuna Jose.
Ebirungi by'omukwano gu jjajjange byondaga, gw'olimirandira kweneekute kwensuubira amakungula. Bamweyana omulangira, nze nga ndi naawe n'ensimbi giwangula. Nga ne katikiro kuba omusaba kawumpuli ebuyego nsobola okuganja. Kiwanuka omukulu bw'awanula ebyo ebiganya ensimbi obuuma n'aleeta. Lubawa nannyini mpingo nsumulula nfune mu mirimo gyange. Tandikira ku nze jjajjange onyambe bamweyana nkutuulira ddiiru zange. Nfune mu mirimo gyange. Tandikira ku nze jjajjange onyambe bamweyana nkutuulira ddiiru zange. Nfune mu mirimo gyange. Gw'oli mulangira siyinza kukudumira, bw'osiima nange wange n'oyitayo ddiiru n'okutula. Bamweyana omulangira namuzinda jjajjange ozindanga. Ababefutwa abefitina bampalana, abeekiika mu makubo gange jjajjange ozindanga. Mugonza jjajjange ogonzanga, obuwagizi mu Uganda ne wabweru w'eggwanga. Ogonzanga enyonyi ne nninya awadi ne ndeta. Tandikira ku nze jjajjange onyambe bamweyana nkutuulira ddiiru zange. Nfune mu mirimu gyange. Tandikira ku nze jjajjange onyambe bamweyana nkutuulira ddiiru zange. Nfune mu mirimu gyange. Eyebukerere ndikera ebiculo bali nakaya kalisima kaliso kutulisa jajja musoke mukasa wenyanja muwanga wanga jajja nambagani nakaima kabaka bulamu nekaiziwe salongo ndaula ekibuga ndikizimba. Lukwata kwata babesungo kumizo musu. Jajja nabuzana namalera kone nkondere nekabaka byuma. Eno yesala y'omulangira bamweyana.
Benerabidde mwenna temunerabiranga bajjajjange.